sida lagu sheegay warka soo baxay xafiiskiisa madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko ayaa u kala dab qaaday labada dhinac isagoo ogolaansho ka heystay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Lukashenko ayaa sheegay in Prigozhin ay shakhsiyan is yaqaaneen muddo 20 sano ah. Afayaan u hadlay aqalka Ruushka looga arrimiyo ee Kremlinka Dmitry Peskov ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in wadaxaajoodku uu sidoo kale damaanad qaadayo in dagaalyahanada Wagner aan dacwad lagu soo oogi doonin. Isagoo u mahad celiyay madaxweyne Lukashenko dowrka uu ka qaatay inuu ku qaboojiyo xiisadda ka taagnayd Ruushka. Mar walba waxa aan xurmo u haynaa geesinimada Wagner ay ka muujiyeen furimaha dagaalka, ayuu yiri Peskov. Sida uu sheegay Peskov, dagaalyahanadii Wagner ee aan ka qayb qaadan gaduudka waxa ay heli doonaan qandaraasyo cusub oo ay siin doonto wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka. Mar wax laga weydiiyey waxa laga yeelayo dalabkii hogaamiyaha Wagner ee ahaa in wax laga beddelo hogaanka sare ee wasaaradda gaashaandhigga Ruushka, ayuu Peskov ku jawaabay in arrimaha noocan oo kale ah uu go'aankeeda leeyahay Putin oo keliya sida uu dhigayo dastuurka Ruushka. Afayeenka u hadlay Ruushka ma uusan sheegin in dowladda Ruushku ay tanaasul u samaysay si ay uga dhaadhiciso Prigozhin inuu ciidamadiisa oo dhan dib ugala baxo meelihii ay galeen. Gelinkii hore ee Sabtidii, Prigozhin iyo dagaalyahanadiisa ayaa 200 oo kilomitir u jirsaday caasimadda Ruushka ee Moscow ka hor inta uusan ku amrin inay joojiyaan ku sii durkidda Moscow oo ay dabaabaadkooda ku celiyaan xeryihii iyo goobihii ay ka soo baxeen. Farriin maqaalah oo isku dhigay internetka ayuu Prigozhin ku sheegay in ujeedkooda uu ahaa socod cadaalad raadis ah oo intii ay ku jireenna aanay wax dhiig ah ku daadan, haatanna ay dib ugu noqonayaan furimihii dagaalka si ay u wajahaan cadowga Ruushka. Prigozhin ma uusan soo hadal qaadin in Moscow ay aqbashay dalabkiisii iyo in kale. Waxaa dalabkiisa ka mid ahaa in la eriyo wasiirka gaashaandhigga ee Ruushka Sergei Shoigu oo uu ku eedeeyey weerara uu sheegay in militariga Ruushku ay ku qaadeen dagaalyahanada Wagner ee furimaha dagaalka Ukraine oo rag badanna ay kaga dhinteen. Madaxweyne Putin ayaa intii Wagner ay ku sii siiqaysay Moscow waxa uu sheegay in cawaaqib adag wajihi doonaan kuwa gaduudka sameeyey, laakiin heshiiska cusub ayuusan weli wax war ah ka soo saarin. Sidoo kale Sabtidii shalay ayay kooxda Wagner waxay ka baxday magaalada Bostov on Don oo ay qabsatay oo ah magaalo yar oo 1 milyan oo qof ay ku nool yihiin kuna taalla xadka Ruushka uu la wadaago Ukraine. Arrimaha ka soo cusboonaaday Ruushka ayaa waxaa ka falceliyay reer galbeedka. Sida uu sheegay aqalka cad, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa arrintan kala hadlay madaxda Faransiiska, Jarmalka iyo Ingiriiska. Goorsii horeysayna xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa la hadlay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Kanada, Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, Jabaan, Britain iyo madax ka socotay midowga Yurub si ay uga wada xaajoodaan xaaladda ku soo cusboonaatay Ruushka. Blinken ayaa carabka ku adkeeyey in taageerada Mareykanka iyo xulafadiisu ay la garab taagan yihiin Ukraine aysan waxba iska bedeli doonin. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa isna bartiisa Twitterka soo dhigay cid walba oo doorata dariiqa shaydaanka iyada isburinaysa, muddo dheer Ruushku waxa uu adeegsanayay dacaayad si uu qariyo daciifnimadiisa iyo caqli xumada dowladda Ruushka, laakiin hadda qulqulato aysan beeni qarin karin ayaa ka jirta, ayuu yiri Zelensky.